mp3juice.com.ng.
Ike
yenga na we de mili unyosha abu genwa wanya wo awo jo bibi ti bu enyi odogun ni le ma esi mwa se ni le mwa bibi ogi meji ga kali gonu chairman chief executive officer TCN Sports International Limited na harvesters hotel and suite na Lagos Olunowere Reke nebo dosi akwa lolo tina wali babu ijele wanyi wanyi umoji ugosi mba na wide mili nuku wanyi asino gele mali sodi ya odito jogwa nidi ya kanje kene siyo yimunu chief sa Dr. Felix Chede Idiga Akwatu one na mu ifege Ama one of our ifege Nkwachukwu kwere olu Malubu aku one ikwere Nwanne de number Luza agba Omerora one of Ibo land Babalanu of Adekunle, Lagos. Garankuwa Matasan Arewa, Nigeria. Chairman, Chief Executive Officer, Jeffac Motors, Nigeria Limited. Jeffac Private Jet Chatterer. Jeffac Construction Limited. Jeffac Maritime Chairman Goga Akwatu Egu Bia Tifuji Didiga Jeffa Kwainu Bia Onyomani Dima Iso Nandi Ogelega Wale Namwa Odogu Bilinu Ayumbo Keneli Modosi Akuyinu Lolo Chinyere Idiga Obidia Elema Iyolo Wanyo Mwani Osodi Ababu Founder B.O.T. Chairman Wanyi Bife Worldwide Chairman Gabano Ifoke Chuku Mwabugu Bilinu Oke Rubber Shoe International Limited. Ojichuku Buluzo, My Jesus. Wanyi Hiala, Nkenke Nyichuli Kwenyoso. Onyo Mabuluchi Joke Nanya. Nkena Lolo ye. Lolo, Mrs. Ifu Nanya. Nkeri Amabu. Omo Bidia, Osodi Emi. Ogele Mali Sodi, Odigo Jogwa Nubia. Esi Ogele Bono. Manyoma Gabano Niro. Nefoloji joke nanya baka nenye chukwe genenu Faje silina tanu, pande mwangu linu Aho folo ganyi balinu, ekwa folo ganyi jibia Kanje genende foloji joke nanya Ndiyo magabano linu Osina mwanya zebia, onyo mani di mmano. High Chief Samuel Osita Oji. Osina mwanya ze one. Noko ya Ise Genesi. Ndiya tango tagovine, Imo State. Former Eze Mbibo na Morocco. Chairman Osina mwa Pharmacy. Importa and exporta. Onye ze hotel. Esibo mwado. Osi na mwonye ze ni sebi nyonyo mani di mmanu Ige bindu ogo nogo imu Onyo mafulu chijo kenanyu Nezie nezi boy mono. Chief Festus Okachukwu. Omu aroni. Mpume one no subohu. Age bushionwa. Akwe zumba. Anu nilo nyusia. No subohu. Chairman Chief Executive Officer. The Small Global Resources Limited. The Small Property Limited. The Small Oil and Gas Limited. Mbume no sumo wonyoma di ko bibi. Esi nwuka chukwu. Festu sonyoma ne de mmano. Aji funi so bilinu. Onyoma ne nwanwu bi. Onyoma furu chibi. Deneli modosi akoyemu. Lolo, Udoka, Christiana. Omu aloni. Eji amatu wanyoma, nosubohu. Eke negadi lunu. Anyi bakata nyayoli aneku na nyena bia. Mpa. Kenenu na hofu lanyi bale a hofu luke wete lanyi fo manenu oge wete lanyi fo maneke oge wete lanyi fo manoli oge wete lanyi fo manafo oge wete na fo no ifo ma jabu nkanyi anyi je na le jalo tam a hofu lu uye tige lanyi fo manoli
Oh, my God.
na-eti n'ọrụ na bende onye ọma n'obodo oyibo amerịka ka ibiebi ọnwa tie ife adịnụ ezi oyi mụ CEO Teku Group of Companies Sherman CEO ECK Foundation Worldwide ọnwa na bende anyị kenele Kenele m odozi akwụyinụ Lọlọ Victoria Chinonyere m Kalụ Osodi Eme One na bende Chief Financial Officer Teku Group of Company Limited ọ na gogo Kinshasa otibu anyịnya kwan na akwa ezi ga-enyi ọba dozu ọra n'ihi ala onye ọma bụlụ chijoke n'anya ezi udo na ịdị mmanụ ezi udo gburugburu odogwu onye ọma olugbo ejimenu direktọ akwamaka group of companies limited ọkwa tọnụ na gogo Kinshasa onye ọma atụlinu ọgụ imechi ijokere ikenụ ya ka m ga-ekwu maka yinu happy new year to you high chief oliver chibike ayọgụ machi meleze 1 na nsụka odogwu na tanzania odogwu na mozambique chimeleze 1 ojichukwu bụlụzọ na nsụka ceo Holy Bros International Nigeria Limited Holy Bros Investment Limited Holy Bros Connection Worldwide Financial Secretary na Dynamic Friends Club na Maputo Branch Member Corporate Friends Club na Maputo imelezo onye ego na nsụka ka iseje nụ ezigbo ya iche ji oke biya odokwunyewo oji moto eme ọgụ biya oju na-eme ọgụ odogwu na anya ikenele ọ ga-adịla iyi m ezi oyi m kenele m odozi akwụnyewo lọlọ princess maureen chizitere chibike ayọgụ nwaanyị malụ mma madam gold Obudoku bilinu Soludo one Labijan Omudo Numweze Abuifeke Nolo Chairman Chief Executive Officer CCU International Limited Labijan na Cote d'Ivoire Odogwu Soludo bilinu ezi oyi mu wenye Abuifeke Nolo Umweze amụ ife ga-eke isi nke m odogwu gaba n'iru chijo oke na-ekwumeli onye ọma bụrụ chijo oke na nye m denu nnu ga-ebi ndụ ogologo ezienu chief daniel chinedum dixon milioma na panam onye ego n'izu milioma bilinu ụmụ ahịa ga ise bilinu nadia gisi pụta nnuo onye ọjị ya ọgụ imechi ijokere ikenụ akpa gị ije ebunye m egonu oji mmote m ọgwọgwụ ya mmiriọma anyị ikenele happy new year to you chifu chidi selesi nwachukwu onye ọma n'iso bili roli best odogwu onye ọcha na ịdị mma ọkwụlọka bilinu nwoke mmalị mmadụ na mba ise ka isi eji ọyị ịkpọta and ekpọta managing director Glory Best Company Togo Limited founder Mbise Union na Togo alusi ego bili no gimeli chido keriga roli besi onyocha kedeli modosi akuyinu mwanyi mali mwabili na nyi kenelia lolo gloria machugu osodi eme mwanyi oma ezi ogele bono anyi kene kwale happy new year to all of you ififa nyi chukwu ononuju sachimu wan na kokwa Ugu na Mindilo, Nidat or not, and South local government, Nimo State, Don Sachimo Global Limited, Uji Motor Pass in Mogo, Neyali Tire, Na New Garage, and Lagos Nima. When you go kwa bili, no nyo mane wanguli, Kijo kene nye ye kene no yipo. Chuma donu bilinu Onyo magolu moto na bobu nye jijo ke mwenyata ni donu Eke nega dili inu Wanyi hiya lebe deli Oto kubili Chuma donu Eke ne dili inu Onyo mabina lusa mbogu Niti niko bele mwaje Niko jilinu ene mezi pafo kanyo Chuma donu I don't international limited on your money, you don't limit it. What a long way of money, they can make a delay in all given. Chief, HU, Chukuma. This is your man. This is your high chief, Chukudi, or where you are for. On one day, you are one, Nedu Gugu. On your man, well, I need your moon, Abujano. Usani toko nyeli muna buja no Jijo kewe bulu la lodo no Na buja Ogwa madu milia Ike nega dilino Omwane chiko lo kolo Mwanyo mulia Enu kuku kiseke no Omwa ho Omwa chie ifade no Esi mwagwe jofo no Chuku di mwagwe jofo Omwa Omwa chiko kushi Aje kene no Mjia yemo kalela kalino
MP3juice.com.ng